Hello?
Straight out.
Hey, mkambani wana nyapu.
Anona chungu, fweba umeba fishidi kitre is. Kamfana kandalama, kamfana kandalama.
It's the incomparable, so wala lefa.
Ngatidi puba matinzela kulema ni malaika nitoa. Tu fly bani palanya nangoa. Ife muviri mbati naona mojoa. That's why bakashana baka mbandine oloa. Two piece, masuti ni two piece. Bongo kukosa ni poto ya two keys. Hecha muli ifaona mo stupid. Jipa pachipanda basi wandisema cookie. Bombastic. They call me Mr. Bombastic. Bombastic. Haba umevaa metu, haba shala plastic. Bombastic. They call me Mr. Bombastic. Bombastic. Haba umevaa metu, haba shala plastic.
Tulifia ume, hawa ume, bava ume. Olo mwani ke mwala mwona tatua ume. Lobo sari ke pakumono yukalume. Kwamba wino mukati ningala mwe. Tulishimbi notifia pala sachari. Nifuetua bako ya mamu keshivari. Tuba pange singa diangari. Imbo toto kumana nifio unani. Mwitpasha kwala kunote kunasari. Abo vanangani ife bombastic. Gaini aswala life kuvepa. Jayze na tizmomu nina nelupa.
Ngatidi puba matinzela kulema ni malaika nitoa. Tu fly bani palanya nangoa. Ife muviri mbati naona mojoa. That's why bakashana baka mbandine oloa. Two piece masuti ni two piece. Bongo kukosa ni poto ya two keys. Hecha muli ifaona mo stupid. Jipa pachipanda basi wandisema cookie. Bombastic. They call me Mr. Bombastic. Bombastic. Haba umevaa metu, haba shala plastic. Bombastic. They call me Mr. Bombastic. Bombastic. Haba umevaa metu, haba shala plastic.
Upiri mbatula tuishko kule kako. Havana valwa life patela patula mekako. Epwasa miko mutari atiteti mfkepo. Sangwana bakari tetindishe fkopo. Aso aso haba shala kwe fkoloko. Amalole bananyalo ntule kwe chikoloko. Jama ni murifu atualo kwe chikuboko. Haba umevaa tuwa bashala wo plastic. Bebe mukamba ife tulivalasti. Batu mwone chikato kuchila santisti. Olo tuwa lifwilelelo bakalemba history. Bakalemba history.
Ngatidi puba matinzela kulema ni malaika nitoa. Tu fly bani palanya nangoa. Ife muviri mbati naona mojoa. That's why bakashana baka mbandine oloa. Two piece masuti ni two piece. Bongo kukosa ni poto ya two keys. Hecha muli ifaona mo stupid. Jipa pachipanda basi wandisema cookie. Bombastic. They call me Mr. Bombastic. Bombastic. Haba umevaa metu, haba shala plastic. Bombastic. They call me Mr. Bombastic. Bombastic. Haba umevaa metu, haba shala plastic.
Yeah. Ife pano J.E.Z. VIP Team S.A.O. Jinx Boutique Montana Mashi Blessed Bakaway Postmat Mwela Onze
ZPushup.com.